Speaker of Parliament Anita Among akubiriza abaka Parliament abakyala bakulemberemu eddoboozi erisaba wabirewo okusanyuwa omusolo ku nkampa ez'abakyala mu kiseera eky'okuteekateeka embeera y'eggwanga y'omwaka gw'ensimbi ogujja. Among agamba nti abaana kakadde kalamba n'emitwalo abiri wakati w'emyaka 12 to 18 balwana okufuna pamba gwe beeyambisa mu nnaku zaabwe ez'akasanvu oluusi ne bawunza nga bawanduse n'emasomero. Among agantu olw'obwetaavu eri ekyamaguzi kino ekiseera kituusa abaka Parliamenti okuyimiriza okusaba omusolo ku pamba ono. Kisale ku bbeeyi pamba ono kwatundibwa n'abaana b'omuntu owaalulyo basobole okumwetuusaako. Abadde ayogerako era abaka Parliamenti abakyala n'abakozi aba Parliamenti mu kujikiikira ku lunaku olw'ensi yonna olw'abakyala. Ku mukolo gwe gumu omulamuzi Kasim Mugemeriire abaka Parliamenti abakyala basabye bayambeko okuyisa ebbago ly'etteeka Legal Aid Bill eriwaliriza gavumenti okuwa abantu ba bulijjo bannamateeka abatali bakusasulira nti baba ttafaali ddene mu nteekateeka ey'okuyambako abakyala okufuna obwenkanya ku ludda olw'ebyamateeka.